Tababarka lamada maalmood inay soo adeeyay bahay tababar oo idin xiisa badan ee milireyso idinka salaysan maadaama uu ay tababar oo bilaan markaas in gaar ahay like as you may oo horay markaas in jarna si gaar ah bilaan shiriidii like as you may way bahay tababar oo idin xiisa badan markaas si tuur badan ayaa lagu faa'iiday ashar badan ayaa lagu qaaday markaas faa'iido badan ayaa lagu lanaagay way ba id muhiim ah qofka nafsiyan soo iska badbaadi kara nagatoy hadii goob shaqadan bato adawag shaqla keendiri oo kal buu dhorti meel shirdhi amaliyad seedo korta marka meelo soo tii qabno ad in galas xitaa meel ay mafansan laakiin digi way bal ku fahmi in qabka meelo shirka ka dhii ona geek hada galo korna qab min galana inta daqiiqo uu nisugu korna waxyaabadan horta oo shir doon geekanta laanka koobo korna magaalada hadii nusan waa noocan faayeen xitaa hadii nus kadeen dad kale nusi barna badan waa noocan faayeen ku baran
magay samira abukara dheere may bahawri madax banaan aha oo maadaama meel hadda qaasi usug shaqeeyo oo daaragta oo yarna tababarkana hooboon gudigalamay boo eeda xasaasiin ee tababar oo macnaha geek la ero karo tababarka inta ku socda tababar in badan liin baahanaya laakiin si gaabis shayneyn badan yahay eedana ka faraxsanoon tababarka una geeka qaadana mayba ero kore tababarkan mayba ku hadalay safe security tusaale ahaan qofkan geeka hoobo usa ku shaqeeyo wariinima may accident badan la kulmo kor laakiin hoob uu savings uu bii ama safe balance uu sameeyay ama safe information uu soo subsada waxyaabaha sayd uu onka baray rogsanayna laakiin training markuu qaadanay then may bimidan ku cadaatay anti oo la soo bii kor intaad hoolan galno kor walwal bintada safe garayta confirm garayta position ka ayna xogta ada qaadas safe ka sayd ama ku horay leeyay nafsiyan tita tusaale ahaan waa geeka xarunta riski ku dhii oo laakiin shakhsiga mas warka ama riski ku dhii shakhsiga badbaad muhiimadda taas laakiin shakhsiga anti safe security la soo bsada.